Well, it's a one vice, a prink and spice again.
And a tumbre kutche
Ndashika
Dadisha
Diwa wangu bi Chaya kutindudi Kamdiro kando kuitaka wakandi chisachi
Kandidi kukushaya kana kukusuwa Newe kito binda teze mkuba Bule Ndapota uza yete bule
Usandi CM lockdown iwa shinzwa bule Kandidi kukushaya patuze pangu bule
Bule
Nikuone iwe every hour Ndakusipa ndo wanapawa Jackie Chan, rush hour
Nondipa jinja, no